ngomu kukaifu kongiro kuzitule vya bulamu mkwanga uwa kabaka wa Buganda buko mye buo mye umutumu teka teka enjo kuzimba wadi ya bantu abafundo kubenji mtu alido eri anko zingiro mulimo ugo kuzimba wadi eno gutambulika dharaburo nji kama labio na Buganda uwishiti wa chospita maigategeziza chama kampuni ukulia mtieni sentinali bank nebanda lutale baba yambi mye ukula vangu mulimo guno gutambulika dharaburo nji era baduka nyetu wa iludia nkozi baba Aba kwa seza check ya bukadebe kumi bina mu asatu mubutano okula vangu mbili mkuno gutambuli kadara vurunji. Akulili duwaliro ilie nkozi ya Dr. Crescent Tumuhaise ayogadde kubaitavu buwaba debalina mkuzimba wadieno jaka mbiente nkuru nyo kuduwaliro lino era ayogadde webatuse mkuzimba.
The trauma center that we are constructing is estimated to cost 7.8 billion shillings to put up. We have so far constructed the ground floor and we are on the slab, and we suppose that the amount of money that we are going to receive shall be able to complete the slab, and then we go to the level that will follow.
Katikiro maiga sinzite wano okukunga abantu okongera okwegendereza nyo obubenje na dalamu na kuzine nkuru zetu ingide okusobola okwewala obulabe okusobola okwewala obulabe obupyano obubenje.
Abantu banywa omwenge akati omwenge gutwera bizokufa netuvuga endiima motoka nezitutta netugenda ne mu mbeera ezinza otusiiga siriimu olw'amasanyu. Obubenje buvuganya ne malaria mukutta abantu mu Uganda. Tebereza obubenje bw'ebidduka buvuganya ne malaria mukutta abantu mu Uganda. Era obubenje Uganda yemu ku nsi ezisingamu obubenje mu nsi yonna kiswaza. Abalala omwenge ogunywebwa olw'essanyu ate gubafuula bakambwe ne bakuba bakyala baabwe, naye bangambye nti nno kati n'abakyala bakuba abasajja zinaye mwe mufiire omwo kimugunyu kansubiremu abasajja bali ono bakyala bamwe tibabakuba kubanga omusajja omukyala bwamukuba omusajja talina bwanyumiza bane nti omukazi yankubye emiggo n'abaana ne bababunye.